Ufikirie kama ungekuwa na maongezi na rafiki.
And this friend is not a believer.
Na huyu rafiki sio mwaminifu.
You call him to have faith in Jesus.
Na unamwalika ili aweze kuwa naye katika imani ya Yesu Kristo.
And in so doing, you use the word that Peter speaks to the household of Cornelius.
Na unakwenda kutumikisha neno ambayo Petro amekwenda kuitumikisha wakati wa Cornelio.
Everyone who believes in Jesus receives forgiveness of sins through his name.
Kwa yoyote yule anayempokea Yesu Kristo anapata msamaha kupitia jina lake.
Well, your friend then responds.
Na yule rafiki yako labda jibu lake au matokeo yake.
What's so great about forgiveness?
Na itakuwa ni aina gani ya msamaha?
Why should I care if God forgives me?
Nitakwenda kufanya kitu gani ikiwa Yesu Kristo atakwenda kunisamehe?
How would you answer that?
Unaweza kujibia namna gani?
You could warn him that God's wrath will come on everyone who is not forgiven by Jesus.
Unapaswa kumjibia kwamba Yesu Kristo anaweza kuja kwa ajili ya kila mtu ambaye bado hajasamehewa.
That's one biblically correct answer.
Na hiyo itakuwa ni jibu moja ya kweli.
But in our passage today, the author of Hebrews gives a different answer.
Lakini katika ujumbe wetu wa leo, mwandishi wa Ibrania anatupatia majibu ambayo yako tofauti.
The blood of Christ will purify our conscience from dead works in order that we might worship the living God.
Damu yake Yesu itawasafisha dhamiri zenu na matendo maafu mupate kumwabudu Mungu aliye hai.
God forgives us through Jesus' sacrifice in order that we might worship him.
Na Mungu anatusamehe kupitia dhabihu ya Yesu Kristo ili tuweze kumwabudu.
Now, would you have answered your friend in that way?
Unaweza kumjibia ule rafiki yako katika njia kama ilivyo hivyo.
I think we frequently don't think in those terms.
Nafikiria kwamba labda hatuwezi kufikiria kuhusu zile nyakati.
We think of salvation from hell.
Tunafikiria kuhusu ukombozi kutoka juu.
But we neglect to remember that God forgives us so that we might worship him.
Tunapaswa kukumbuka ya kwamba Mungu ametusamehe ili tuweze kumwabudu.
In the rest of this morning's sermon, we'll look at how the book of Hebrews brings out this truth.
Na katika mafundisho yetu ya leo tutakwenda kuangalia vile kitabu cha Waebrania kimekwenda kuleta ukweli huu.
The truth that forgiveness leads to worship.
Ya kwamba ukweli ni kwamba msamaha unaongoza katika maabudu.
The truth that missions and evangelism exist because worship doesn't.
Na hii hali ya ujumbe ya huduma ya Yesu Kristo inaendelea kuwa kwa sababu maabudu yapo.
So we'll show this today under three headings.
Na tutakwenda kuhubiria haya kupitia vichwa vitatu.
First heading,
kichwa cha kwanza,
a reminder, the new covenant links forgiveness and worship.
Ya kwamba ni ukumbusho ya kwamba hii agano jipya inakwenda kuunganishwa na maabudu.
Second heading, the picture of forgiveness and worship in old covenant rituals.
Na jambo la pili takuwa ya kwamba ni picha au kivuli cha msamaha kupitia maabudu katika agano la kale.
And then thirdly, the reality of forgiveness and worship in the new covenant.
Na kitu cha tatu itakuwa ni kwamba ukweli wa msamaha katika maabudu kupitia kitabu cha agano jipya.
So first, the reminder that the new covenant links forgiveness and worship.
Na kitu cha kwanza ni kwamba agano jipya inaunganisha msamaha na maabudu.
We looked at the four promises of the new covenant 2 weeks ago.
Tumekwenda kuona hii ahadi nne katika wiki zilizopita mbili.
And along the way, we gave a definition of worship.
Na katika ile mafundisho tumekwenda kupana nini tafsiri ya maabudu.
Worship is acting and thinking and feeling in a way that reflects the glory of God.
Kuabudu ni kufikiria, ni kutafakari kuhusu makubwa ya Mungu.
And the inner essence of worship is valuing Jesus above earthly attainments and possessions.
Na jambo lingine ni kumkuza Yesu Kristo kuzidi vingine vitu vyote.
Consider Psalm 96, which we read in the opening.
Na kama vile tumesoma katika kitabu cha Zaburi 96.
When you read these words, are you worshiping?
Wakati unasoma haya maandiko katika kitabu cha Zaburi, je, uko unaabudu, uko katika maabudu?
Sing to the Lord, bless his name.
Mwimbieni Bwana, libarikini jina lake.
Declare his glory among the nations.
Wahubirini mataifa habari za utukufu wake.
His marvelous works among all the peoples.
Na watu wote habari za maajabu yake.
Great is the Lord and greatly to be praised.
Kwa kuwa Bwana ni mkuu mwenye kusifiwa sana.
Splendor and majesty are before him.
Heshima na adhama ziko mbele zake.
Strength and beauty are in his sanctuary.
Nguvu na uzuri ziko katika patakatifu pake.
Ascribe to the Lord, O families of the peoples, ascribe to the Lord glory and strength.
Mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu.
Ascribe to the Lord the glory, do his name.
Mpeni Bwana utukufu na jina lake.
Worship the Lord in the splendor of holiness.
Mwabuduni Bwana kwa uzuri na utakatifu wake.
Tremble before him all the earth.
Tetemekeni mbele zake nchi yote.
Is that worshipful?
Je, hiyo ndiyo maabudu?
The words are worshipful.
Na jambo au neno maabudu.
The act of speaking those words is worshipful.
Ni jambo la kuweza kuongea yale maneno katika maabudu.
But the question is this.
Lakini swali ni hili.
Are our thoughts, feelings, affections consistent with what we are saying?
Je, ndani mwetu dhamiri zetu, mawazo yetu ya ndani, je, yanafanana na yale ambayo tuko nayatamka katika maabudu?
If that is the case, then we are worshiping.
Na ikiwa ni hivyo, ina maana kweli tuko tunaabudu.
We're worshiping using an old covenant poem.
Na tunaabudu tunapaswa kwa kutumikisha ile jambo la agano la kale.
But if that's not what is going on inside of us,
lakini ikiwa yale ambayo tuko natamka sio yale ambayo yanaendelea ndani mwetu,
then we're going through worshipful actions but not really worshiping.
Ina maana kwamba tuko tunaabudu kwa kuweza kujionesha tu, lakini ndani hatuko katika hali ya maabudu.
Well, this emphasizes a major point from that passage 2 weeks ago.
Na hii inakwenda kuelekeza kile ujumbe ambao tumekwenda kujifunza wiki mbili zilizopita.
The old covenant was great and marvelous.
Na agano la kale lilikuwa nzuri.
Because it's a copy and shadow of heavenly realities.
Kwa sababu ilikuwa ni mfano wa ukweli wa mbinguni.
But the old covenant was weak.
Lakini tena agano la kale lilikuwa ni agano dhaifu.
Because it is only a copy and shadow of heavenly realities.
Kwa sababu ilikuwa tu kama vile mfano au kivuli.
No sins were ever forgiven because of the old covenant rituals.
Hakuna dhambi yoyote iliyosamehewa kwa sababu ya agano la kale walilofananisha kama kivuli.
No hearts were transformed by reciting the words of Psalm 96.
Hakuna mioyo iliyobadilishwa kwa sababu ya hali ya maabudu ambayo walikuwa nayo.
So if we evaluate the old covenant in terms of our definition of worship,
na kufuatana na ile agano jipya na utafsiri wa maabudu,
acting, thinking, feeling in a way that reflects the glory of God,
kutenda, kufikiria na kutafakari kuhusu maabudu ya Mungu,
Old Testament worship forms were actions that reflect the glory of God.
Na katika hali yote ya maabudu ilikuwa kama vile mfano ambao ulikuwa unamuelekea maabudu ya Mungu.
But many people perform those actions without thinking or feeling in a way that reflected God's glory.
Lakini watu wengi wameonesha ile hali ya maabudu kipindi ambacho hawakuwa wanatafakari na hawakuwa wanafikiria kuhusu Mungu.
Without valuing the redemption that they have through God.
Bila kuangalia thamani ya wokovu ambao walikuwa nayo kupitia Mungu.
Without thinking that reconciliation with him was worth more than everything else.
Bila kufikiria ya kwamba reconciliation ambayo walikuwa nayo na Mungu ilikuwa ni kitu cha maana kuzidi vingine vitu vyote.
So the problem was what was inside us.
Tatizo ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa ndani mwetu.
In our hearts.
Kitu ambacho kilikuwa mioyoni mwetu.
In our consciences.
Kitu ambacho kilikuwa katika dhamiri zetu.
Then God promises he's going to change things in the new covenant.
Na Mungu ameahidi ya kwamba atakwenda kubadilisha vitu katika agano jipya.
That he will fulfill the promises of the old covenant.
Atakwenda kutimiza ahadi zote za agano la kale.
And take care of this inner problem in his covenant people.
Na atakwenda kuhakikisha ya kwamba amechukua majukumu ya hivi yote ambavyo katika agano.
2 weeks ago we looked at the 4 promises of the new covenant.
Wiki mbili zilizopita tumekwenda kuona ahadi nne za agano la kale.
And we saw that the first 3 promises depend on the 4th.
Na tumeona ya kwamba ile ahadi nne zilikuwa zinakwenda katika ahadi ya nne.
The fourth is the statement of forgiveness.
Ya nne ilikuwa ni kuingia katika hali ya msamaha.
For I will be merciful toward their iniquities and I will remember their sins no more.
Akasema kwamba kwa sababu nitawasamea maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena.
How does that happen?
Hivyo vitu vimetokea namna gani?
How does a just God forgive guilty people?
Imekuacha kwamba Mungu amekwenda kusamehe watu wenye makosa wenye dhambi.
How does it happen so that they are really forgiven and really know that they are forgiven?
Imekuacha kwamba wamekwenda kusamehewa na wakajua kwamba kweli wamesamehewa.
The first three promises tell us.
Na ahadi ya kwanza inatuambia.
The first promise, his law, his instruction is written on our hearts.
Ya kwanza inatuambia kwamba ni ile sheria ambayo iko ndani ya mioyo yetu.
Via the Holy Spirit.
Kupitia Roho Mtakatifu.
And thus our conscience is changed.
Na ndipo pale ambapo dhamiri zetu zinakwenda kubadilishwa.
And thus we have the second promise.
Na ndipo tukakwenda kuwa na ahadi ya pili.
He will be our God, we will be his people.
Atakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watu wake.
We are part of his intimate family.
Na itakuwa kama vile jamaa.
And then the third promise, we will all know him.
Na ahadi ya tatu ya kwamba sisi sote tutakwenda kumtambua yeye.
That too is internal. We know him.
Tutamtambua yeye.
Well, chapter 9 of Hebrews will show us how that happens.
Kwenye chapitre ya 8 itatuonesha kwamba namna gani vile vitu vimetokea.
But for now, just note, it's a thorough transformation of God's people.
Na kwa leo unapaswa kujua kwamba ni mabadiliko ya watu wa Mungu.
An interchange in God's people that then brings them into the presence of God.
Ile mabadiliko ya watu ndio inawaleta watu katika presence ya Mungu.
And when human beings come into the presence of God, what do they do?
Na watu wanadamu wanapokuja katika uwepo wa Mungu, ni kitu gani ambacho wanakifanya au wanatakiwa kufanya?
If they are not immediately killed because they are under God's wrath,
ikiwa hawawezi kuweza kuuawa kwa sababu wako katika mstari wa Mungu,
the only way to come in is worshiping him.
Ni kitu kimoja ni kuja kwake na kuweza kumwabudu.
Acting, thinking, feeling in a way that reflects his glory.
Kuweza kutenda, kuweza kufikiri na kuweza kutafakari kwa sababu ya uwepo wa Mungu.
Valuing Jesus above all the world has to offer.
Ni kufikiria kuhusu Yesu Kristo.
So let's turn to chapter 9 now.
Acha tuende katika chapitre ya 9.
And see how the author explains these great truths.
Na tuone namna gani mwandishi amekwenda kutafsiri haya maneno.
So second heading,
kichwa cha pili,
the picture of forgiveness and worship in old covenant rituals.
Picha ya msamaha na maabudu katika agano la kale.
In verses 1 to 5 of chapter 9, the author describes the tabernacle that God told Moses to construct.
Katika kitabu hicho cha ukisoma 1 mpaka 5 inaongea kuhusu hema ambayo Mungu amekwenda kumwambia Musa ajenge.
Chapter 8 had emphasized that the tabernacle is a picture of a heavenly reality.
Na ukisoma chapter sura ya 9 inaonesha namna ya kwamba ile hema ilikuwa inafananishwa ya kwamba picha ya reality au ya ukweli wa mbinguni.
For God told Moses to construct the tabernacle according to the pattern he was shown on Mount Sinai.
Na Mungu alimwambia Musa atakwenda kujenga hema kufuatana na mielekezo atakayomuelekeza.
Well, the main points in verses 1 to 5 are these.
Na kitu kikubwa sana katika ile verse kuanzia 1 hadi 5 ni hii.
There was one section of the tabernacle called the holy place.
Katika ile hema ya kutania kulikuwa nafasi ambapo ilikuwa inaitwa nafasi patakatifu.
Only priests could enter into the holy place.
Na mahali pale ni makuhani tu ndio wangepaswa kuingia ile sehemu.
And they would enter into the holy place every day.
Na wangepaswa kuingia katika ile nafasi patakatifu kila siku.
The people could not enter the holy place.
Watu wengine au mataifa wengine wasingelitakiwa kuingia ile nafasi.
At one end of the holy place there was a curtain, a divider.
Na katikati ya ile nafasi kulikuwa na pazia ambayo ilikuwa pale.
And behind the curtain was the most holy place.
Na nyuma ya ile pazia ndipo palikuwa nafasi ya patakatifu.
Or the holy of holies.
Na ilikuwa patakatifu pa patakatifu.
That contained, amongst other things, the Ark of the Covenant.
Na hiyo ndivyo ilivyokuwa katika ile ahadi.
the box in which the tablets with the Ten Commandments written on them were placed. And that box is covered with gold. Above the box is what's called the mercy seat.
Na juu ya ile sanduku kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinaitwa hiyo jina litaja hapo.
Representing the throne of grace.
Ambayo ilikuwa inamaanisha ya kwamba kiti cha neema.
That the author of Hebrews mentioned in chapter 4 verse 16.
Na hiyo ambayo Waebrania wamekwenda kuitaja katika sura ya 16.
Now, as described in verses 6 and 7, no one entered the most holy place upon pain of death.
Katika yale maandiko yanamaanisha kwamba hakuna mtu ambaye angeweza kuingia katika ile nafasi patakatifu.
Except one time each year.
Na walikuwa wanaingia pale ilikuwa ni mara moja kwa kila mwaka.
On the festival that the Jews call Yom Kippur.
Na ilikuwa nyakati fulani ambapo Wayahudi walipaita katika hiyo jina litaja hapo.
The Day of Atonement.
Ilikuwa ni siku ya kujitoa au ya kujipeleka.
This ritual is described in Leviticus chapter 16.
Na hiyo ilikuwa ukisoma katika kile kitabu sura ya 16.
Among other actions, the high priest, before he entered, would slaughter a bull.
Na wa makuhani makubwa, nafasi hiyo makuhani makubwa, mbele ya kuingia pale, walikuwa wanainama kabisa kujikunja.
To cover his own sins.
Na walikuwa wanajikunja kwa sababu ya kuweza kutengeneza au kuweza kuungama makosa yao.
And then he would sacrifice a goat for the sins of the people.
Na atakwenda kutosha zabihu kama vile mbuzi kwa sababu ya dhambi ya watu wake.
And then he would walk through that veil.
Na kwa hiyo akimaliza atakwenda kutembea mahali pale.
No one had walked through it for a year.
Walikuwa wanatembea tu pale labda ni mara moja kwa mwaka.
And he would approach God on behalf of all the people.
Na atakwenda kukaribia Mungu kwa nafasi ya watu wengine wote.
In so doing, he's representing all the people cleansed by sacrifice coming into the presence of God.
Alikuwa anajijumulisha kupitia watu wote na kupitia zile dhabihu.
Make sure you see this.
Uhakisha kwamba umeona maneno haya.
On the Day of Atonement, the high priest is picturing all of God's forgiven people coming into his presence.
Na yeye alikuwa anaingia pale kwa kuweza kuingia pale kwa nafasi ya wengine wote.
And they are coming into his presence to worship him.
Na walikuwa wanakuja kupitia presence yake ili kuweza kumwabudu.
It's a wonderful picture.
Ilikuwa ni picha nzuri.
And we would do well to examine Leviticus chapter 16 in detail.
Na katika 16 kuna kuwa hayo maneno fulani.
I 20 some years ago I preached through the book of Leviticus. You can find the sermon on Leviticus 16 that I preached online if you like.
Kuna kipindi ambacho nimekwenda kufundisha hayo mafundisho online, unaweza kuyakuta pale.
But like all of the old covenant rituals, the Day of Atonement has its limitations.
Na katika hizi agano zote zile zilikuwa pale, lakini zilikuwa na mipaka.
Verses 8 to 10 of Hebrews 9 describe those limitations.
Na kitabu cha Waebrania kuanzia 8 hadi 10 inakwenda kuongea kuhusu yale maneno.
By this the Holy Spirit indicates or reveals that the way into the holy places is not yet opened.
Na ni Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anawafunulia tu ya kwamba ile fasi ya patakatifu bado haijakuwa tayari au yafunguliwa.
We cannot enter God's true presence on the terms, on the basis of these old covenant rituals.
Hatuwezi kuingia nafasi patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa na hatuwezi kupaingia.
He says, as long as the first section of the tabernacle is standing,
akasema kwamba kwa sababu ile hema imekwisha kusimamishwa,
or we could say as long as the old covenant tabernacle has standing,
na kama vile tena agano la kale limekwenda kusimama,
as long as the old covenant is still in effect,
na kufuatana na vile agano limekwenda kusimama la kale.
In verse 9 the author clarifies this is symbolic of the present age.
Na katika sura ya 9 imekwenda kuonyesha kwamba hii ilikuwa ni mfano.
That is the age when sacrifices are still being offered in the tabernacle or temple.
Ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa.
According to this arrangement, he continues, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper.
Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa ajili ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye.
You see, there is no interchange because of those sacrifices.
Unaona kwamba hakuna mabadiliko kwa sababu ya dhabihu.
Verse 10, but deal only with food and drink and various washings, regulations for the body imposed until the time of reformation.
Na ilikuwa tu ni kwamba mambo ya chakula, ya vinywaji na vingine mbalimbali.
So until the time of reformation, or we could translate that, until the new order.
Na hiyo ilikuwa inafanyika ni kwa sababu ya sheria nyipya.
That is, the new covenant.
Na ambayo ni agano jipya.
So, as beautiful and instructive as the rituals of the Day of Atonement are,
na kama vile ilivyokuwa nzuri, hiyo sherehe, ambayo ilikuwa pale kwa siku hiyo,
no one is forgiven by them.
Hakuna mtu yote aliyesamehewa.
And no one, not even the high priest, has access into God's real presence.
Na hiyo wakati hata kuhani hakukuwa na access kwa presence ya Mungu.
It is a picture, but only a picture.
Ilikuwa kama vile ni picha tu.
But the picture creates a longing for the fulfillment.
Lakini ile picha ndio ilikuwa inaunda namna gani ya kuweza kutimiza.
The picture creates a longing for the reality of picha, entering God's presence.
Picha ambayo ilikuwa pale kwa sababu ya ukweli wa kuweza kuingia katika process ya Mungu.
When God can, when the people can truly approach God in worship.
Ni kipindi ambacho watu wanaweza kumkaribia Mungu katika maabudu.
For that time when you and I and those from every tribe and tongue and people can do what is recorded in Revelation 7.
Kipindi hicho watu wote wa kila kabila, taifa na lugha wanaweza kukaribia.
That is, stand right before the throne of God in God's presence.
Ni kuweza kusimama mbele ya kiti cha enzi nafasi ile.
And praise him with purified heart and a clear conscience.
Nafasi ambapo moyo wako uko mtakatifu na dhamiri zako ziko safi.
While we're forgiven completely, we say salvation belongs to our God and to the Lamb.
Kama vile nasema ya kwamba kweli wokovu ni ya Bwana.
Well, how can that come about?
Na kitu kicho kimekuja namna gani?
The author tells us in verses 11 to 15 of Hebrews 9.
11 hadi 15 ya kitabu cha Waebrania inatuambia.
So this is our third section, the reality of forgiveness and worship in the new covenant.
Hii ni kichwa kile cha tatu tumesema ya kwamba ukweli katika kusamehewa na maabudu katika agano jipya.
So in these verses the author speaks of the reality that the Day of Atonement pictured.
Na muandishi amekenda kutuambia kwamba ni ukweli katika ile siku ya Atonema.
Our high priest Jesus.
Yeye kuhani mkubwa ambaye ni Yesu Kristo.
Entered into the genuine presence of God the Father.
Yeye ameingia katika ukweli katika presence ya Mungu.
After he had truly effected forgiveness.
Wakati ameingia katika ukweli katika msamaha wa kweli.
Thereby enabling genuine worship by us.
Na akakwenda kuhakikisha maabudio ya kweli yetu sisi wanadamu.
The author tells us there are four steps in bringing this about.
Na mwandishi ametuambia kwamba kuna step 4 ambazo zinatumiza katika hilo jambo.
Four steps. The first three have parallels in the rituals of the Day of Atonement.
Kuko step 4 ambazo zinatuingiza pale. Tatu ambazo zimetupeleka katika ile ambayo tumeiongea hapo nyuma.
First step.
Step ya kwanza.
As the high priest offered a goat for the people's sins, Jesus offered himself as a sacrifice for the people's sins.
Wale makuhani makubwa walikuwa wanatoa mbuzi kwa kuweza kuleta ondoleo ya dhambi, lakini Yesu Kristo amejitoa mwenyewe kuwa sadaka milifu kwa ajili ya dhambi zetu.
Verse 14, through the eternal spirit Jesus offered himself without blemish to God.
Na ukisoma 14, Yesu Kristo amejitoa mwenyewe kuwa sadaka milifu.
Note that all three persons of the Trinity are involved in this statement.
Sio bado wale zile tatu ambazo tumezisoma.
Jesus offered himself without blemish, he has no sin.
Yesu Kristo amejitoa mwenyewe kwa sababu ya dhambi.
He did so through the eternal spirit.
Amekwenda kuifanya yeye kupitia Roho Mtakatifu.
And remember, that when the Old Testament priests were ordained, oil was put on their head.
Na ukumbuke ya kwamba kipindi ambacho walikuwa wanahubiri katika agano la kale au walikuwa wanabariki katika agano la kale, kulikuwa kuna kuya uvuvio au upako.
And that oil pictures the Holy Spirit.
Na hiyo upako ilikuwa inakuwa kama vile picha ya Roho Mtakatifu.
And the eternal Spirit anointed, empowered Jesus to serve as our high priest.
Na hiyo upako wa Roho Mtakatifu ndiyo imemtia nguvu Yesu Kristu kuweza kutufanyia huduma aliyoifanya na kujitoa.
So the Son, the Spirit, and then thirdly, the Father, he offered himself to God.
Na kwa Roho na Mwana na kama vile Mungu mwenyewe wamejitoa.
God had instituted the great plan of redemption.
Na Mungu amekwenda kupanga ule mpango wa ukombozi.
And then Jesus completed it and offered the sacrifice to God.
Na Yesu Kristo akakuja kutimiza na kuweza kujitoa kuwa sadaka kamilifu kupitia Mungu.
That's the first step, the sacrifice.
Hiyo ndiyo ilikuwa step au kipindi cha kwanza cha sadaka kamilifu.
The second step, as the high priest entered the most holy place after the sacrifice, Jesus entered the truly most holy place after his sacrifice.
Lakini Kristo akiisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo kwa hema iliyokubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono.
Verses 11 and 12.
Ukisoma 11 na 12.
But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood.
Inasema hivi 9:11-12, lakini Kristo akisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu.
When Christ appeared as high priest,
wakati Yesu Kristo ameonekana kuwa kuhani mkubwa,
this is not his appearance on earth.
Hii haikukua kuonekana kwake hapa chini ya jua au kwenye udongo huu.
Logically, this occurs after the cross.
Lakini hii ilifanyika baada ya msalaba.
Like the high priest on the Day of Atonement, he enters the holy places after he has shed his blood. So that's the second step. The third step. As the high priest represented bringing the people to God, so Jesus truly brings his people into God's presence.
Kama vile kuhani mkubwa alikuwa anajipresente nafasi ya watu wake, ndivyo vile Yesu Kristo alikuja akajipresente kwa ajili ya watu wote.
The last words in verse 12, having obtained an eternal redemption.
Na kitu cha pili kwa verse ya 12, akiisha kupata ukombozi wa milele.
Now I was reading there from the New American Standard Version.
Alikuwa anasoma katika Vizio ya huko Amerika.
The English Standard Version, I think it's incorrect here, says, thus securing an eternal redemption. That makes it sound as if the redemption is not secured until Jesus enters the holy places.
Na hiyo ukombozi ilikuwa inaonekana ya kwamba haina usalama mpaka kipindi ambacho Yesu Kristo aliingia katika ile hali.
But that's not what the Day of Atonement pictures.
Hiyo haikuwa kama vile picha ya atonement.
The sacrifice is already made before the high priest enters the most holy places.
Dhabihu ilikuwa inatolewa kabla ya kuhani kuweza kuingia ile nafasi.
And the high priest enters representing the forgiven people.
Na kuhani mkubwa alikuwa anaingia pale kuweza kupresente msamaha wa watu wake.
Just so with Jesus.
Ni kama vile Yesu Kristo.
He has already obtained their eternal redemption.
Amekwisha kutia pale msamaha wa watu.
They are already forgiven, otherwise they could not enter the most holy places.
Watu tayari wamekwisha kusamehewa, ndio maana hawawezi tena kuingia ile nafasi.
And as Jesus enters, he is bringing us all with him into that most holy place.
Wakati Yesu Kristo ashaingia pale, kuna kwenda kutuleta sote tuingie katika ile nafasi.
So then the fourth step.
Kitu cha nne.
Jesus therefore does what the old covenant high priest could never do.
Na Yesu Kristo amekwenda kufanya agano nyingi ambazo wale makuhani wote hawakuweza kufikia.
He purifies our consciences from dead works.
Amekwenda kusafisha dhamiri zetu kwa maovu.
Why?
Ni kwa nini?
So that we can worship the living God.
Ili tuweze kuabudu Mungu aliye hai.
We are thus genuinely changed on the inside.
Kwa hiyo tuko watu ambao wamekwisha kubadilishwa ndani.
And as we've seen, that has to happen if we are going to worship.
Na hiyo ndio kitu ambacho tunatokea kipindi ambacho unataka kwenda kumwabudu.
Purify our consciences from dead works.
Safisha dhamiri zako kupitia maovu, kazi mbaya ambayo ilipitika.
What are dead works?
Hiyo ni maovu gani?
Think of it in three ways.
Unaweza kufikiria kwa njia tatu.
First, any attempt to justify ourselves before God by our actions. Second, any act done in the flesh by our own power, by our own energy. And then thirdly, any act that would lead to our condemnation. And we know that even our best acts are stained with sin. All these types of dead works are forgiven because of the sacrifice of Christ. All these dead works in our past and any dead works that are going to happen in the future.
Makosa yote tuliyoyafanya kwa siku zilizopita na makosa yote ambayo tutaweza kufanyia kwa siku zijazo.
So that we can worship the living God.
Hiyo yote imekwenda kusamehewa ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu.
We who do dead works and deserve to be dead can worship the source of all life.
Tulikuwa tunastahili kufa na kuhesabiwa wafu kupitia maovu yetu.
Now, I've just said worship the living God.
Na kwenda kusema ya kwamba kuabudu Mungu aliye hai.
Why do I say that instead of serve the living God?
Kwa nini nimesema vile kuliko kusema kwamba kuokoa Mungu aliye hai?
You look at different English translations, some will say serve, some will say worship.
Ukiangalia katika matafsiri fulani fulani wengine wanasema kuabudu, wengine wanasema kuokoa.
Serve is not a wrong translation.
Hiyo ambayo anasema kuokoa haiyakuwa tafsiri mbaya.
But the usual meaning of the word is misleading in this context.
Lakini maana nzuri sana iko katika hii maandiko ambayo tunasoma hapa.
Think now, if I serve you, I normally am doing something for you.
Nikikwenda kusaidia au nikikwenda kuokoa ina maana kwamba niko ninafanya kitu fulani kwa ajili yako.
I am providing something that you need.
Ninakwenda kupatia kitu ambacho unakihitaji.
I am benefiting you in some way.
Niko ninakufaidisha kwa nafasi fulani.
But you and I can never serve God like that, can we?
Lakini hauwezi kumsaidia Mungu namna kama hiyo.
God needs nothing.
Mungu hahitaji kitu chochote kile.
There's nothing we can do that will benefit God.
Hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya cha kuweza kumfaidia Mungu.
All we can do is respond to his character.
Kitu ambacho tunaweza kufanya ni kuweza kuonesha matendo yetu mazuri.
All we can do is be empowered by him to do work.
Kitu ambacho tunaweza kufanya ni kumfanya yeye afanye kazi yake.
All we can do is respond by extolling him, falling before him, delighting in him.
Kitu ambacho tunaweza kufanya ni kuhakikisha kwamba tunakwenda katika mwelekeo wake kumfuata yeye.
That is, all we can do is worship him. And worship, I think, describes more clearly what the author of Hebrews is talking about. Rather than the word serve. So that what we are doing is what we saw in Revelation chapter 7. Standing in the presence of God, crying out blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever.
Kusimama mbele za Mungu ni baraka na utukufu na heshima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele.
That is, we are saying, oh God, all blessings come from you, every good and perfect gift.
Ndivyo tumesema ya kwamba kila baraka zote zile zinakuja kuingia katika ile karama au katika zawadi ya Mungu.
All glory is yours. Nothing else is worthy of praise.
Na hata ile utukufu wake, hakuna kitu kingine ambacho kiko pale kwa sababu ya kumuinua.
All wisdom is yours. If anyone has wisdom, it is a gift from you.
Na ile hekima hakuna nyingine ambayo tumeipata, lakini ni ile ni msaada au ni zawadi kutoka yeye.
All power and might are yours. Anything else in comparison is minuscule.
Kila nguvu yote na uwezo wote ule unatoka ni kwake yeye.
And all this will never change.
Na hivi vyote ninavyovitaja hapa havitawahi kubadilika.
You are the same forever and ever and ever.
Itakuwa ni vile vile milele na milele.
That is worship.
Hiyo ndio maabudu.
Acting, thinking, feeling in a way that reflects the glory of God.
Kutafakari, kufikiria na kutenda na kujisikia utukufu wa Mungu ndani mwako.
And if you are in Christ Jesus, that is where you are headed.
Na ikiwa uko katika mahali pa Mungu, ndio maana unakwenda kupata ule utukufu.
An eternity of joyful worship.
Na kitu ambacho ni cha furaha, maabudu ya furaha.
As you see, understand, and take to heart more and more of who God is.
Na unapaswa kujisikia ya kwamba kila mara unapaswa kujisikia kwamba uko unapata uvuvio.
That is the goal of our redemption, the aim of our forgiveness.
Hiyo ndio ukombozi wa Mungu ambao tumekwenda kupata.
That is the fulfillment of the purpose of our creation.
Hiyo ndio shabaha ya uumbaji wake.
To approach God with a clear conscience.
Kuweza kumkaribia Mungu na dhamiri safi.
Loving him because he first loved us.
Kumpenda yeye kwa sababu yeye alitupenda kwanza.
Worshiping from the heart in spirit and in truth.
Kuweza kumwabudu kwa kweli na haki katika mioyo yetu.
Forgiven in order to worship God.
Kusamehewa ili kuweza kumwabudu Mungu.
So to conclude, missions and evangelism exist because worship doesn't.
Kazi au huduma na uinjilisti inadumu kwa sababu ya maabudio.
Our task in this world is by God's power to bring others into that worshipful community.
Kitu kikubwa sana ni ile uwezo wa Mungu ambao umeufanya kuweza kuwaleta watu katika umoja huu.
These people who are not worshiping Jesus now were created to do that.
Na hawa watu ambao wako wanamwabudu Mwenyezi Mungu, hawa hawajikuabudu Mwenyezi Mungu, hawako kwa sababu ya hii.
And God will bring all of those who are his from every tribe and tongue and people into that worshiping community.
Na Mungu atakwenda kuwaleta watu wa aina tofauti, makabila na lugha katika hii hali ya maabudio.
And there we will have the deepest possible joy.
Na hapo tutakwenda kuwa na furaha ya tele idumuyo.
For as Psalm 16 tells us, in your presence there is fullness of joy.
Na katika kitabu cha Zaburi 16 nasema ya kwamba kwenye uwepo wako kuna kuwa furaha tele.
Will you be among that worshiping community?
Je, utakuwa mmoja wa ile komite ya wana wanaoabudu vile?
Do you acknowledge that you are worthy of God's rejection?
Je, unaamini unatambua ya kwamba uko mmoja wa walio wa Mungu?
Indeed, you are worthy of being excluded from God's presence and everything good for all eternity.
Je, unaamini kwamba uko enkli au uko miongoni mwa wale watu wanaofurahia kifurahia Mungu?
Do you see Jesus as the one who sacrificed himself so that your sins could be covered?
Je, unaamini kwamba Yesu Kristo ndiye amejitosha mwenyewe kwa sababu ya dhambi zako?
Do you see Jesus as your great high priest who having forgiven you brings you into God's presence with all of the redeemed?
Ambaye amekuokoa na kukuleta katika uwepo wa Mungu.
Do you see God as worthy of all praise and honor and glory forever and ever?
Je, unamkamata Mungu ambaye anayestahili utukufu na heshima kuzidi wote?
Bow before the Father.
Inama mbele za Mungu.
Believe in the Lord Jesus.
Pumua katika Yesu Kristo.
Plead for forgiveness through the Son.
Itaji msamaha kupitia mwana wake.
Fulfill the purpose of your creation.
Uweze kutimiza shabaha ya uumbaji wako.
Worship God with joy forever and ever.
Mwabudu Mungu kwa furaha siku zote za maisha yako.
Let's pray together.
Acha tumuombe Mungu.
Oh, Father, forgive us for thinking of salvation as only salvation from hell. Help us to hold on to this great truth that salvation is the privilege of worshiping you. Send us out with that message, joyful in you, so that we might show everyone around us, everyone who should be worshiping you, that this is the path to fullness of joy. This is the path to fulfillment. Jesus, our high priest, because of his sacrifice, has purified us to bring us into the presence of God the Father in joyful worship for all eternity. It's in the name of our great high priest that we pray. Amen.